penda esba misal minima
ok ayara on
e nder ndi leydi mon Gambi sardiyan ko be wobbe na dum deputebe hinobe e fi ettugol saria on saria mbe fala wotude ko o newnugol sunningol be sukabe rewbe wobbe na dum haddugol be dum non addi halulaji hewude nder ndi leydi an ko debbo immido dari ngam teddingol hakkeji rewbe nder leydi Gambi ko honno jabborda nde bore saria
men rewbe ndari be fin be kabo kulleje ɗe ngananta hoore maɗe pour hani waɗe debbo maɗe gokka debbo caɗele ɗe ngananta hoore maɗe jarani won enen kadi suna minen mbaɗi sat ɗum woni minen ɗuma minen looɓi minen jaafi dal min ngaɗa ko hoɗu min mbaɗata ko hunde nde ngananta hoore ma nde ko nde waɗano ban in 2015 ɗum woni former president of the Gambia Yahya Jammeh wanno ɗum ban joni hannde ɗin duuɓi foof sa laari guili on wattuɗona ha joni si wiyama hannde ɗum ko artirte back to the Gambia wona hunde nde ngananta hoore ma si neɗɗo waɗi ɗum ma si suka waɗama ɗum debbo waɗama ɗum ala hay probléme o naɓetake sengo laamu o sokitake waɗatake hay hunde nde hunde komin darinde hen ha ɗum wawi heptu hannde ɗo hepti ɗo joni hannde si wiyama ɗum ɗon foof joni ko ittete artire normal ta hay si neɗɗo waɗi ɗum ala hay probléme minen kay si wona mettu ɓernde hen min ganda sa hoɗum next min pooti wadde
hiɗen andi ko députéjo goto gambinajo ƴettinde eɓɓore saria addi nde gam yo nde laato caggal rewɓe fawede kaso saabu ɓe sunnini sukaɓe rewɓe e yi ande maɗa ko honɗum saabi yo waɗɗum e hille ɗum haɗanoma gila hitande 2015
ɗum woni kam on wawi andu ko hoɗum waɗi ha o ardi he o private bill kono ko hunde nde gandanta hoorema enen foof enen gandi politicien ɓe mbawi addu hunde kala nde gandanta hoorema kamen ko nafoore mumen wonata hen joni kamen min no laddumi ɗum ni min personally ɗum woni min Penda Ba no laddumi ɗum ni kam ko interest mumen oɓe laari hen because ɓe mbiyo yimɓe mbaɗanɓe ɗumen ɓe vote ɓe mbi ɗumen si on battani o luwa hen minen bimmi janggo si on aroyi kulle waɗana ɗon vote ɗum woni yimɓeɓe pampano on kulle daro ɗon kadi e place mon he min waɗata ɗum joni ko bela guitton ɗum because onon ko minen nuli on toon bela guitton o bill nde minen min mbawa on tampano carte next election garowo so min mi laari ɗum like ko politics ɓe ɓangi ɓe pili hen ɓe gaari ɓe pawi hen ɓe mbiya ko ɗum sunna ko hunde nde andanta hoorema ko couran o nelaɗo o ko waɗanno ɗum
joni noon gila ka haala fimum artirgol sunningol ɓe sukaɓe rewɓe e nder Gambi ono rewɓe hewɓe on immike on darike hiɗon ɗamini walla hiɗon tañƴini nde immande mon nde darande mon nde waway dartinde ɗum ɗo hara ɗum laataki
minen ɗum ɗamini minen keeɓi hoop ha joni because haymin leɗoɗo hankita mino toon guili subaka mino toon ha nono haaju o hantini ɗon ha noɓe mbaɗirini noɓe kantirini toon because min jeeyi toon min kolliri métier amen ɗe min kolliri hoop min kaalni ɗumen kulle wona rewɓe foof mbawta ar ɓe kalana on caɗele ɗeɓe mbatta ɗe gotru ɗum woni ko caɗele ɗeɓe keɓata ɗe siɓe mbaɗama ɗum ɗo kono minen mbawɓe ɓe funtuɓe gara ɓe on leɓana onon min pori hetto onon pori min hetto nanon ko hoɗum minen hoɗum woni risime ji amen ɗum woni hoɗum waɗi ha minen mbiya ɗum no acce hoɗum waɗi ha minen mbiya ɗum no waɗe condem he leydi he
joni noon ɗen andi sunningol ɓe sukaɓe walla haddugol ɓe sukaɓe rewɓe ɗum accanoma gila hitande 2015 yewti en nder noon e nder Gambi hande e gila ɗum haɗa ɗum dartini sunningol ɓe sukaɓe walla ɗum dartinari
wuɓeɓe no suuɗoɓe ɗum mbaɗa kono minomo wawi wi ɗum ta uytima no bera no bera no bera ya because hoɗum wanno ko haali ko siya nanggama ko ɗum waɗete because woodi no yimɓe ɗiɗo mbannoɓe ɗum try ɗum woni geɓɓunoɓe ɗum ɓe wargol ɗum kono nde yeehi ha ɓe naɓa sengol laamu rek ɓe gacci ɗum ɓe mbaɗannoɓe ɗum ɓe kadi ɓenne mbiyo gonta ɗum waɗ so ɓen saminen ɗumen mbowi heppe programme ji amen he ɓen saminen mbowi heɓ ɗumen he programme ji amen he kulle ɓe kalana yimɓe kamen gandano daw ko ɗum kamen koɓe keɓɓuɗaw ɗum ko traditionnel ɗum woni ko aada so minen min mbawi ɗumen wa convince ina min kalni ɗumen guili he cellal debbo he waɗani ɗum komin mbaɗat invite doctoraɓe ɓe gandanta hoorema ɓe mbaɗanta ɗumen explain ko hoɗum ɗum sabara siya waɗi ɗum ko hoɗum ɗum waɗata hoɗum ɗum watta he ɓandu debbo caɗele hoɗum ɗum okkata debbo so guili minen mbaɗa ɗin sensitisation ji ɗi min mbaɗata ɗi ɓe jeehi ha ɓe gandi ɗum ɓe gacci ɗum kono ha fanon woodi woɓɓe cuuɗotonoɓe ɓe ɗum mbaɗa kono anandi si luwa waɗama kay si neɗɗo yiirima ɗum rek andu koko luwa o wi ko ɗum waɗete kono si ɗum yeehi ha on luwa ittama nden ala he hulgol ala he suuɗagol ko kala kono yiɗirini waɗirta ɗum koɗum waɗi ha minen dari kulle oɗo affaire wotano artiri he leydi he
a holli sunningol ɓe rewɓe ɗum no adda bone, on waɗi jewte fi mun, yewti en ko bone honɗe sunningol suka debbo addata, ko honɗum ɗum jogi?
Ko ngandumi ko, ko ngandumi ko, because haygol ɓeynugol ngol jiirangol, ɓeynugol ngol jiirangol o heewi ko, sa nani debbo ɗi wiye ko ɓeyda, ko ɓeydani ko heewi ko, ko debbo naɓaɗo through FGM on ɓeydete. Ngol ɓeydegol noon ayi ko haala ka ɗum ko hunde nde ngananta hoore ma, sa wona rewɓe fof keɓata koore, ɗum woni wona rewɓe fof keɓata nden ɓerde fiiɓe leɓa ɗum. Kono min nat mi haala ɗum because ko hunde nde ngananta hoore ma, si en kalani ɗum tettoroɓe nanata, mbiyoɓe ɓe no ɗum wotano ɗum acce, ɓe ngandata ko hoɗum waɗi.
Penda Esba, mi yettima sanne, a jarama.
Ya, jarama, thank you.